Timoti ohoma edikan tiasia nkuado do a wowo kwandua ase no mmu won wuranom se nidi nyina ase won na onyankopon din ne kyerekyere no ho anhura na mma won a wowo wuranom gidifo mmu won animtia se woye anuanom na mmu won som won yiye efise won a wonya yiye ye no mubiribi no ye gidifo ne adofo einum na kyerekyere na tuhofo se obi kyere kyerɛ foforo na wampene yɛn Awurade Yesu Kristo nsɛm a ɛyie no ne kyerɛ a ɛde kɔ onyamesom pa mu a wahoman na onim hwee na mmom ɔyare akyinyegye ne ɔnokotwa a nea ɛfi mu ba ne nitan kunsumkunsum ntwiri nnipa ho adwenbɔne mansotwe a ɛsɛ nnipa a wɔn adwene mu asɛe na nokware abɔ wɔn a wɔsusuu sɛ onyamesom pa yɛ adepɛde nso onyamesom pa a ɔpene wɔ mu yɛ adenya kɛse mmom na yɛamfa hwee ama wiase nanso yɛntumi mfa hwee mfi mu nkɔ na sɛ yɛwɔ nnuan ne nea yɛde kata yɛn ho a moma ɛno ara nnɔɔso mma yɛn na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne afiri ne nkwasea akɔnnɔ a ɛnye mma nnipa na atwe wɔn kɔgu ɔsɛe ne ɔyera mu mu na bɔne nyinaa ntini ne sika pa a ebinom dii akyiri yera a gyidi kwan na wɔde yaw pii wowɔ wɔn ho na wo onyankopɔn nnipa de guan eyinom na de trenee onyamesom pa gyidi ɔdɔ boasetɔ odwo akyi ko gyidi ko pa no so daa nkwa a wɔbɔ ɔdin frɛɛ wo na wopɛɛ mu kaa no yiye adansefo pii anim no mu meto wo fo onyankopɔn a ɔma nneɛma nyinaa nkwa ne Kristo Yesu a ɔpae mu kaa no yiye dii ho adanse Pontio Pilato anim no anim. Sɛ, hwɛ ahyɛde no so, mma dɛm anaasɛ asɛm bi mma ho kosi yɛn Awurade Yesu Kristo ahoyi so. Ɛno na nea ɔbɛkyerɛ ɛbere a ɛsɛ mu ne ahotɔ tumfo koro no, ahene mu hene ne awura no mu Awurade, nea ne nko wɔ daa nkwa a ɔwu nnim, te han a obi nya ho kwan mu, nea nipa mu biara nhu no da, na obiara ntumi hu no no ɔno na nidi ne daa tumi wɔ no amen ahonyafo a wɔwɔ wiase kasa kyerɛ wɔn sɛ wɔnnwen akokurokosɛm nso wɔmfa wɔn ani nto ahonyade a ɛnni hɔ daa so na wɔmfa wɔn ani nto nyankopɔn a ɔma yɛn ade nyinaa ma ɛdɔɔso sɛ yɛnni no so sɛ wɔnyɛ yiye nya wɔn ho nnwuma pa fam sɛ wɔnkyɛ ade fɛw so na wɔn nsa nteɛ na wɔmfa nhyehyɛ ase pa nto hɔ ma wɔn ho nsie daakye na wɔaso nokware nkwa no mu o timoteo hwɛ nea wɔde ahyɛ wo nsa no so twe wo ho fi nsɛnhuhuo a ɛho ntew ne akyinnyegyesɛm a wɔboa frɛ no nimdeɛ no ho ɛno na ebinom yi kyerɛe tere gyidi no ho ɔdom nka mo